mata.
Wallahi na data. Zuna karata. Kini pana changa ya 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 ya.
Chocha ni guapo nataka then dada da copa. Kukufuata makosa but napasta kuacha cause girl uko proper. Mini plumba wa water so saini kichapo kimwaga na chota. Na kukanja vikosha sudhani kukwa anga umepanda kwa chopa. Men tupu ya voodoo dambi I swear itabidi umetubu. Cause menifanya mizuzu na iti iba standing da ipata Google. But I know what you like and girl you know what I like so let me have you for the night and I guarantee it's gonna be alright.
Menoga sikaimba
sielewi
sielewi
kwako sielewi
kwako sielewi.